tamani Alhaji Malifu.
Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kaɗe kabaruji amen fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jamwali moɗon e gone bete altinere noga e goho lewru utto hitande 2023 yamde jeena yettike ley saago e ogo saago ley laamu bankas Ousmane Ñaly Boulɗo. Kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggi jande to on kumpitete wiide gelle yaaru e ijeli le région Bandiagara kippama le cakkide yontere ƴaɓɓinede yimɓe noga e joyon keddi hen e o bonanda ko yata sappo e goodu mbarmina société civile ana waɗa noddago fewde e laamu o huncan hoore ɗi masibaji. Jokko secrétaire général communiɗo golleji jam les Nations Unies warino le Mali Jean Pierre Lacroix martini kumpo wiide Mali e oni garan fuɗɗude gollidi golleji goɗɗi. Studio Tamani yambini sappo e jeenayi lewru utto ndu yitumo wuri muɗon sappo bo ley majjum tiɗallaji e anniyaji projet Studio Tamani kollitama fu ɓuri kasen ardiɓe fuɗɗude golle muɗon e nde gollirde dokkama guenariji. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗade Studio Tamani. Ko ɓuri himɓe nogayo mbara ko yata sappo mbarmi le hippongoji ɗiɗi gaɗaɗi le région Bandiagara le cakita yontere ƴaɓɓene nde le o wattu goto lawol boni duwansa gawo himɓe jomɓen kaɓorɗe palakiɗum goto yata goto warata jamare nde ana darta e laam o fiya dabreji ko yawi fa o tiɗal heɓene jogala sita siduɓe.
Le geni noddirteni yaaru le commune Timiri région Bandiagara yimɓe noga ne wonko mbara ton sappo e goho mbarminama ka e debbo goto to yimɓe lonɓe hiite ɓen. Caggal muɗum dabaji ko heewi naɓama cuuɗi ka e motoji fo sumama to yimɓe lonɓe hiite, ɗum ko holliti seedi en yogaɓe. Ɓe holliti fa hannen wi yimɓe ndi genni ko heewmu en witti yoppi genini saabe kulol. Fa hannen le région Bandiagara ngal alal noga en lewru utto geni noddirteni ijili le commune Duru yimɓe lonɓe hiite waɗi heppi tun. Ɓe mbari to neɗɗo goto ɓe ɓami kaki butkaji ɗiɗi ka e dabaji fa heɓe naɓi ɗum, ɗum ko holliti seede en yogaɓe. Caggal muɗum le laamu duwanza lawol hakkunde bamako e gawo kayno ana udda to yimɓe lonɓe hiite ɓen keña alan ɓamude boni yottade geni noddirteni kikkiri hakkunde daala e nokara yimɓe lonɓe hiite haɗi mobilaji fo dogude dowgol lawol hakkunde ombori yaade duwanza. Fa hannden ɓaleri leydi yimɓe sappo taton joɗiɓe le geni noddirteni sibirilal le commune sibiti cercle banamba ɓeydo heɓama tonga to maggal paɗe leydi aswet ƴaɓɓine, ɗum ko holliti yogaɓe.
E wi société civile de Bandiagara o tiɗɗal ana wembi sanne jamare nde horeɓe mabɓe ana gaɗa noddago kasen fewde e laam o daro e darde muɗum renude e région o. Keɗe ko o neɗɗo Bandiagara goto gonɗo e société civile wi mbiɗo pat inde muɗum haaledo faccitago sita siduɓe.
Meɗe
towtira fa hannen laam on tinno fiya dabireji yalla ɗittorral ana heɓa hunco bonon laaji ko heewi waɗama fa yettimaɗe majireji mi hollitti metti amen. Le hippagol ni genni gorko moɗo goto ngo mbara hen. Fa hannden meɗe tewtira laam on tinno fiya dabireji yalla dia e deejere ana heɓe le leydi malle e maggal muɗum fo fattade minen laamu amen Bandiagara ɗo. Meɗe tewtiraɓe fa hannen ɓe tinnoɓe fiya dabireji yawɗi le watti seeɗan yalla jamaren ana heɓa no suldirta. Sono wala ɗum haqqille amen heeli jaati ñolman hannden ko heewi amen ana daɗa hanɗu hannden saabe sugullaji mbaregon jamare nde. Le genni yaaru ko waɗa ana nawi ɓuri ko waɗa le genni noddirteni bojo kan e gelle hewɗe ɗe yimɓe muɗum eggi le watti joni.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo ando ɗo mbawi heɓude dow bemɓe andeɗe dow hellamen Facebook kañum compte Twitter. Mali e oni ana anni gollidinde golleji kessi goɗɗi ɗum waɗan caggal harnugol kake e minisma kollitinɗo o kabaru yo Jean Pierre Lacroix jokko secrétaire général communiɗo golleji jam le Nations Unies o warino le Mali ƴiwde sappo e jeɗɗi yaade sappo e jetti lewru uttundu. Le wargol makko ɗo Jean Pierre Lacroix jodde e nantinoɓe kabaruji kanko e ministre communiɗo hajuji Mali gonɗi sella Moussa Malle Sissoko hawri o boto anni ko heɓinen ɗo faccitago Mamadou Sama Seku.
Hewrejo kabaru gollidal lakkude leyɗe mo Mali o holti wiide hotugol gufna bulbulaji ɗi na jokkiti no hanniri. Abdoulaye Diop miccititi wiide ko larmi Mali lontataɓe le nokkuji ɗi wona fewi hono toñugol fewde e guɓɓe tiniɓe talkuru ndu.
Laamu o fiyan dabiriji fa hannden jokkude ɗi golleji gaɗɗo e tawede fo yimɓe lonɓe hiite ɓen jaɓinayyi haqqilleji amen hollitade. Kame fiyan dabiriji fo hawde ɓe yimɓe lonɓe hiite yalla dien e deejere ana heɓe ɗe leydi ni. Meɗe tewtira yimɓe signiɓe talkuru kawrtal tinno fama ɗi kabaruji amen hollitade yalla pati torra fo maate le golleji dimi mili wadde
ce processus
joko secrétaire général oni ko moni do imadraji yetti sanne o do golle hotugol Jean-Pierre Lacroix poltivide anhani dun golleji oni di jukite le Mali
le Mali hier soir
Mali ana do fa hanen gollude de fête des nations unies de kabaruji kewdi misali bangal poltigago kay faba gon jamare di kabaruji tamajo mo holliti dimi hani wadde de fête des nations unies sami holliti dun geddi le batuji amen wadade ko boyi le genne bamako do
kangaji ministre ngundi to ogo sagu ber e gundam to tarma larmi mali muminaka o na donta e chakite lewru utundu 2023
sappo e jena lewru utu 2013 sappo e jena lewru utu 2023 projet studio tamani foundation irondel yambini asawere jabbenede yitumo wori mudon na sappo bo kanan ko be hewbe kawri e de janjere hono secrétaire général ministère humminde nantingol kabaruji le de yambere ardibe fuddude golleji studio tamani ndokama ngenareji fabe dureden fam keden mamadou sama sekou sita sidibe
studio tamani halaji malifu
jamarne na wilti non sonne o do nyalomo sapu jena ut 2023 wattu yambere dubi sapu sjutamani horojo gulirende martin foye hulti wiide ko fufu fuddi wattu mo urtel e fondation irondal ngidi to burundi ton
li on watti ko kanko nodira dawda marko ko batti koyde makko e fondation irondel do joddinugom sjutamani leedi maldo yalla ana hada yedun kabaruji peneji golla na fuddama le lebbi jeegon cagam mudum wongu yalti leedi gine kuna kri warti mi maldo me fuddi inde sujud tamani le sappo jene lew out hitane 2013
secrétaire général ministre ak manido kabaruji al kaydi amar touré sedi ke wiide sujud tamani hinni no haari hokugul kabaruji
gollobe sujud tamani be yimbe handi be sanne sabbe no holli ta kabaruji gomdindi le nyolama hande ti kabaru jogaji ko jamaare ko hasinge de modum yalla jan e deejer ana hebe haddeje fugo sujud tamani hollitita di won sugulaji amen
de do yambere duubi sappo lati ke sababu sujud tamani yetta sanne ardi be fuddo gollende be do fufu beltanke kado anya
je suis très très heureux
mi welti ngol man handen ciagan watti fu me nodde mi warme janta le sijo tamani soni fa handen sijo tamani ana milo de wor am maydon do ke beligan fa wala sedan do ana holli tata fa handen mi sijo tamani yegite amen
connaissance pour new wakar jour o kabaru je suis tamani na jukiti ele ko buri radio ji chapan jetti e juri retobe do nuyo ko buri milioji nay yimbe kala yontere
ñande alkamisare noga e nay lewru utundu société énergie mali waran uditinde barrage selengue dum latto sababu fa ndiyam dan beedo no ko dum won ko be cultivide ndiyam mayo fleuve niger ngo no edem sa anandalta e remobe fa yottade njodi be bangé mayo go pie dabereji pati toramudun hewto dum ben dou bembe andede illale yontere jabbenende halaji ananane wiyede orange monnaie waran udude le Mali o kabaru gonga nonna Fatoumata Kodjo sedi seti kabaru mudun andi ko hebine do faccitango sita sidibe
o matan o kabaru bembe andede wi neddo fu jogi do kalsi le orange monnaie mudun imo yamna lay itta kalsi mudun sabi leedi France ana wonde fiide dabereji taja orange leedi Mali o kabaru yedama do bale bembe ande ko heewi hono WhatsApp kaydo kelle bembe ande Facebook enanal mudun ga cegal luga goj ami wadadi me tay o kabaru yo pene balaje kirino horebe orange mali hollitili communiqué goto wi o kabaru yadde beme ande ko nayri bangal tajide orange mone wana gongano neddo goto gollo o nuku orange mali tagan ko noddi dun holliti wi orange mali jokkinan gollide fa handen le leedi malni bede tewtira kile fu watta hakile e hono di kabaruji bondi yadi teedi meccutunde wi talatat jabbine tajgon réseau sedo nuko mata le soudu orange mali dongo sabiso o kabaru yadato yimbe hewbe tawada dum pene nonno
batuji kabaru yagol njolari nabbugol ndiyam mayo kany e joingol fedde golle nyaloma gollobe nyaloma en jobbe dun en wonno ko halamu dun wonno sane le yontere jabbinande Mamadou Sama Seko hono wori
puddiran yittitingul kabaruji di bangal kawrutal malkobe gonbe ciagal puddo nyande alkamsare sapo jiddi out 2023 fanda mudun yo humcande hore dabreji mabdu latare sababu fa hande be do malkobe gonbe ciagal be mbawa hinade yirwer leedindi e mamdun hala kewal njammayoji sabi gollirde leedindi woninde mayoji toboji kebadi jonte didi jabbide de le Mali e Guinée sambini kewal njammayoji di le leedindi dum fuddi jati latare sugulla gonbe dade mayoji region ngaji mutti etumutu en timinan kabaruji di jodingul syndicat izin ngaji chuudi kaki mahgul e konande mudun sinabab.com oro syndicat ouvrier en Mali ju inama nyande alkamsare sapo jiddi out 2023 e wi gonbe e oro syndicat o fanda mudun humtande hore haybude sanne hakkeji ouvrier embe
sakiraɓe ɗo kadduɗe kabaruji ɗi beeta ko ka andodi fo ɗo mbawi heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon na ɓamude dow play store ka kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere kalen haala ha walu nde waran jukkininde. Wassalam.
Taki godan do sukaabe jangobe mari
micije kanyen ewi andal mo dow limore e jande france nkore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do viamu
ana yati no de mere do chepantateji tati idi gode denka aloyim be viamu tindina o
suka fo an waya wadde go fijo do yamiror ba mabbe na ina mabbe ono baye nawtara telephone mabbe
fijo ecole a la radio yo gole studio tamani
kanyi e ministere humanine jande viamu e UNICEF
imma daraji ana gonde wadede le leydi meden dile o wakkati bangala tutugol ledde en wonde wadde le gelle kewde hono banjagara e kolokani le region kulikoro le ndi gendi chapande ledde woni ko gatta e juude conseiller village dum yontere jabenande e chori bugu sirado e danson bugu no fanda mudun yo hollitinde wide ko be mbi yo beddugol yargol yeso gurdam jamare nde no madaraji di ana gondi e wadde le wattumo gelle kewde yimbe mu'en ana bemba e yahibugol sembe seno fa beddireden famu e parlonde l'environnement kale hala hawal anni ko mamadou mahamman baba kunta wadni do faccitango mamadou sama sikko sita sidebe
ele hitan 2022 ko baddi miliyoji sappo e jeddi ledde ngoni tuttaade le Mali non holtiri ministere humanide hawalu e cenam dum do e tawede fuf pecca didi do tati leedi ndi yu faande jarinde honande mudum jamara nde holliti na jogi suklam mudum sanne yu honani e lela musegu e kanye to dire tun lela tumbutu
ret le reboisement
soni ledde tutama ladde waran wurta fa handen sabi so ledde tutama fa heewi naato sabe nukkude fo ɓuuɓa kammu heɓa toɓa sabi jamare hannde ko heemuɗon ana wonɗe taccude leɗɗe gafe goto jabda tudde leɗɗe sa ƴeewi hannden weltago watti an hasiñini fa wala seeɗan homo fo feeji attudugol leɗɗeji sa ƴeewi hannde nukkuji heewde antun leɗɗe wala to ana yaagini fa wala seeɗan ñolema fo joni galle fo a tawa ana sooda ƴulɓe wara defira gafe goto jabda tudde leggal gotan le hitane gadɗo e tawede fo homo fo ana woya beete fo hollita wi wular ana woodi sabi weltago watti
le changement climatique est une réalité
lewru utundu yo lewru awgol ledde ka hikka tarif nati e golamu dum le nukuji yogaji onato banyagara yu sabi tarif toboji e wi horojo zufure region thomas jara ka hulti wi dum wona fi kabaru alqadra ledde awetede ka yo buri fuf haib gol majje
dire que holitunde wi me tuti ledde ko yata temdere temedidi ma odnira legal nafa wala dum fe sona ledde tutade yo heiba taccugal mudum acce sabi sa yewi tagen fosu ledde tutama duɓi joyi sa ƴeewi a tan e leɗɗe ko heew muɗum taccama itta on nokku so leɗɗe nooga tutamale hitane a tawan yenti muɗum ko sappo jetti e majje tawan taccama to jamaren
rawanen ko ɓuuri ujunjaji temedere leɗɗe goni tuttaɗe to yurusoton le laamu kuthiala hokki ɗiɗo kabaruji yo horojo zufure onɗon nokku o ewi capitaine kasim thi dumbiya oɗo golle o heeɓi lawol saabi pabotoɓe
nde
imma daraji torgol leɗɗe ko waɗa hikka mi holliti sifa leɗɗe ko heewi ko hani tutede yalla laddiɗen ana wurta jande muɗum waɗama mi holliti pépiniére badde nooga le o campagne tutugol leɗɗe
hamidou dikko yo goto e yiɓe fedde jeunesse dire les sal leydi ndi e yimakko wakkati joni o yirwere tule jaari ndi yo guiddali muɗi fewde yirwere keeɓa e finatawa leydi ndi ndennoma nder laamukoɓe fabade jamare nde ɓuuri foof jeunesse o bangal heɓugol ɗeɗo leɗɗe ɗe
so leɗɗe tutama soɗe heeɓaka ɗe foof ɗe majjan saabi dabaji ñamanɗe caggal muɗum so kammu toɓeydu e wattintake jan ɗe wawa wurde homo fo an han tinnata hannen feeta e tutugol leɗɗen waɗa ɗum soobe
rafi heɓgol ngol na wimbi ɗum dunke en hawalu kambaɗ ɗum Abdourahmane Sanogo mo gollirde sahel environnement holti natorgol leɗɗe ɗe hasindinaka heɓede sanne sowona ɗum e wimakko ana tiiɗi nokkuji ɗi leɗɗe ngala mbawa hebbinede no hanniri
leɗɗe jogay antum son tutama feeso yippintake jam watti fo a tawan ɗe leɗɗe ana wawi fuɗde fa mawna feeso jam wattaka e muɗum ɗe nokkuji muɗum ana wodi gadɗo e tawede fo neɗɗo fo tuɗɗo leggal ana hani tinnade heyba yarude gal leggal jan yalla gaheɓe gal immo mbeɗe tewtira homo fo anɗo kabaru ha waluji e yimɓe hasso gonɓe e tadugol leɗɗe tinno waɗa soobe gal gollal tudugol leɗɗe ko halfina jamare hannen saabi so ɗum waɗama nokkuji hewɗe ko matale leydi hannen to leɗɗe wala ɗo fo walan wurta hannen saabi ɓatta ko bamako hannen jaati heɓugol leggal ana tiiɗi
aux portes de Bamako.
tutugol leɗɗe na hayba bangi goto kabaru pibbe jallo e kanyadun hadde yiriwere wulare adunaru ndu no hulitiri dunke en hawadu do ene timata yottere meden parlon de l'environnement mo hebani en mohammed baba kunta yo en ji yottere worore.